na hibaridi ningekuwa na yenge mkumbatia nkimwimbia nyimbo nzuri za mapenzi all day, nimweleze kuwa maisha yangu yote alobakia kwenye hii dunia ningependa nishi na ye.
Na hibaridi I would like you to hold me, tell me nani feel na so kuletea story, kila kitu nacho wewe you control me, na be the way you feel baby boy me a money.
Na hibaridi tunge watch movie,
ndani ya dakika ghafla tuko naked kina waka like a movie,
tukiwa high kwenye good doobie,
champagne we sip and kiss,
hot water kwa jacuzzi.
Na hibaridi gana can't explain,
nituwa misele la kwa himvu wa ninge kanda ni tulie,
nimpikie kisha nimpakulie,
nile nishibe lafu nguvu zangu zote kwa kenka malizie.
Na time hii ninge mfanya shuka,
nimfunike nkipapasa body yake mpaka kuna kucha,
nimpanguse kama taulo kwanza chini ya juu,
nimpitisho limi mwili mzima kana mchora tattoo,
kwa kesi kufall in love,
nili rise juu
hata kani gangster,
kwa keni itakuwa romantic too,
and I aim for the low package,
nimechagua kuishi naye kwa mazuri na mabaya yake.
Hey baby, unanitesa daily, kichwani kwangu kama melody baby, naofia kikukosa mana wendi unanikosha. Oh no, bum bum badadum, bum 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 bum.
Kama kuna life after death, basi nothing can do us apart.
Sounds like a wedding vow, I like that. Stop.
Tungezima taa, alafu right faster kama vile break you make a tie.
Kukuwaza tunapata goosebumps babe, haya mamba kugombana seal.
Kumbu kumbu ya nanrudia matukio ya pandani, tunavyo shindaga zaidi ya siku tatu bila nguo.
Damn, I think I miss you, a little bit jealous na waza kauko na me too.
Should I text you now? Taku mind to gombane too.
Please, I think I'm not the only one you've been dealing with,
but I'm sure we can fix this.
Touch your ego, nimpigie, nimwambie, nimemiss.
Mana siku itaisha vipi sijongea nae, sijui unachaku nieka mbali nae.
Kwake siku fall in love,
nearly rise you,
hata kani gangster,
kwake nitakuwa romantic too.
And I aim for the low package,
nimechagua kuishi nae kwa mazuri na mabaya yake.
Hey baby,